H. Abanye bayaphuma, abanye bayangena, abanye bayanyuka, nampa abanye bayehla. Ama hater yangithuka, shame amanye ayangigxeka. Mangibhala idiye ngiyakunyusa at the same time ngiyagxeka. Qala ngempela, qala qala ngiyakusaba ngesibhakabhaka. Kwisiphalaphala zapha ngiyakuthanda ukudlala ngegama. Usayigwalagwala mfana usasaba nenkalankala. Wakandakanda mina ngiyawuthatha mo-driver impatha. Kumele nazi angicwele ngani anifele kwayo inripe ngami. Kumele ngazi ukushelelani ibhebe lami u-eni lava uhlehlesani utshile ngami. Ngicwele man, I used to diss ngiphinde ngincome. That means ngicwele ngawe. Mina ngu-Mr. How to flow dogs. Approximately flow flows. At the same time I go strong, go bro. Yes, mina ngithanda lama promos. Asenza ama blow job. China school vehlise sifonyo. Asingadry esikakhulu asivele sihlalo dabeni. Kwakhulunywa kangaka ngomadolo kanti udaleni. Ngimbone kwi-cover page yesolezo lasendabeni. Awuyeke uqhuba uchubo lapho ngiphethe amanzi ebareni. Odato abayazi le nto le ikhathi uphakama ngomrepha if uphathi skero. Sizokhumbula if uhlale geto. Uma ngibhala ngiyabhekisa cause i-fame ungathi simkokolota amehlo. Iyadanke, come here. Usikhothe noclean ima ungagcwali ngayo nje fast yeah. Washonapho 10k owaxhasa ngayo ikhompethishini kazabwe. Marobhane ngesokuqala amantalane. Ngiyazi ukuthi angivele ngiphakame. Okay angikame. Oh, angehlisa umoya sikuva ngiboleka inkama. Ngisuke wenzelana ama-jokes ngey'mpilo zabantu. Ubabambiselana amabhomu kodwa angaqhumanga. Uzenzelana ukuthi ube boss ngosizi labanye. Wathi abantu abakubhalela itori but even now last year uyakhumbula ufuna ukusiza umndeni ohluphekayo. Usuphelele onyaka but still akukho okuqhubekayo. Abantu babhala itori zabo kwakhona babahlekayo. Kanti ngiyazi usuke ufuna ukukhipha ingoma elandelayo. Why? Engathi uyakhohlwa ukuthi i-role model yabashana abarephayo nje ndoda. Babukela indlela owenza ngayo ngisho yokugoka. But ushaya amahlayo uyarepha ufisa ukuba yisikole. Remember back then ungakhululeki. And ubushizile ucela abantu bakusize kungathuthukeki. Bekungamnandi ungakaphumeleli. Manje usuphumelele ngamandla kamdlali ngeke ungakhuthazeki. Nginembuzo embalwa iphendule straight. Babekhona ama-artist owasizile mekungakhuphukeki. Do you assist nje ku-MPK? My brother talent elikhona ekasi lakho siyalibuka kuligqugquzeli. Mara I know everything fine. Uqumisa nosizo ngoba kuzovuthwa sakuhlaza. Abantu bazonaka lozomkhuphula my brother. Kanti ze consciously blessing ukusiza buza nobaso. Iyedanke, come here. Usikhothe noclean ima ungagcwali ngayo nje fast yeah. Washonapho 10k owaxhasa ngayo ikhompethishini kazabwe. Marobhane ngesokuqala amantalane. Ngiyazi ukuthi angivele ngiphakame. Okay angikame. Oh, angehlisa umoya sikuva ngiboleka igama. Mina ngakusupporta kudala before itiki tiki yo. Usagunda imbungcula ikama lingekho ikhili ibhithi boy. Ushawa ngamaphepha usathi uyarepha efinekise dog. Kubi rap ife ngabukuphi ushizi busy poor. Kodwa uthi unkulunkulu westrade. Kodwa ubhudla amawayini. Udlela ithukuthuku sibari. Dudula kwasani bacathi ncuphucuku. Kuphi umkhulu kunyusa iphukuphuku zestradi. Ngingene ngamabhomu kule yakho nomthinayo. Ibeef yenasamashi ngathi ayisasidli nespinashi. Muhlale KZN mina ngifile ngathi uyithim yami. Xolela umjida sonke sinamaphutha please skim some. How do you feel ngoba ephashe kanje? How do you feel umrepha wasekase elilambe kanje? Ukubamba amagqubu ngeke kusize ngesikhohlisane. Kunalokhu fijarisha uqueen ngoba enale didank. No Skuva man yeke lento ngathi sino mona phela unathi utalented ngisho impumputhi yabona. Anenzo kwamadoda nishaye noma ifeature yodwa. Niye ku-acti sokomuntu onofishi cause it's a dog. Skuva Nation wasenza ngoba nje wasondeza olova. Obvious yena sebezomzonda nabo namakhanda amakhulu ubheka sebeyamzonda. Makwaphela ibhifi elihip hop yasemzansi bamontsha. Come here.